waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali claude muko waa arday ka yimid jamhuuriyadda dimuqraadiga congo wuxuuna austreeliya yimid 2014 wuxuu cabsi weyn ka qabay inuu dalkiisa ku noqdo maadaama ay ka sii socdaan dagaalo qowmiyado ku salaysan dadkeennu ammaan ma haystaan qoysaskeenna intooda badan waxay u qaxeen ruwanda si ay ammaan uga helaan isagoo aad uga walaacsan xaaladdaas ayuu claude magangelyo weydiistay austreeliya laakiin wuxuu sheegay inuusan lahayn aqoon iyo qarashkii uu ku codsan lahaa magangelyo awood uma lahayn inaan iska bixiyo qarashka garyaqaanka wax lacagana maba haysan isagoo rajabeel ku jira ayuu claude booqday xarun lagu caawiyo dadka magangelyadoonka oo ku taala xaafadda newtown ee magaalada sydney claude ayaa sheegay in booqashada xaruntaas ay u furtay wadadii uu rajaynayay waxay runtii iga caawiyeen hay-addan gargaarka dhanka sharciga ee legal aid loo yaqaano buuxinta foomka iyo waraysiga inay iga qoreen iyo inay caawiyeen markay hay-adda socdaalku waraysiga iigu yeertay iyagoo igu matelayay howlaha codsiga magangelyadoonka inkastoo aan afka ingiriiska ku hadli karay haddana way adag tahay waxyaalaha ay ku weydiinayaan marka hawsha oo dhan waxaa iga caawiyey legal aid oo ah hay-adda dadka dhanka sharciga si lacag la'aana uga caawisa taageerada dhanka sharciga ee noocan oo kale waa mid ay heli karaan dhammaan dadka ku cusub dalka sidaas waxaa yiri jeremy quilag oo ah qareen sare oo la shaqeeya qaybta adeega qaxootiga ee new south wales legal aid kulamadeenna talasiintu waxay socdaan ilaa 4:05 waxaan bixinaa turjumaad lacag la'aan ah haddii qofku u baahdo marka fariinta aanu dadka u dirayno waxay tahay haddii aad qabto dhibaato xagga sharciga ama xataa haddii aadan hubin inay arrin sharci tahay na soo wac oo waqti qabso sababtoo ah talasiintu waa lacag la'aan macluumaadkaagana cidna lala qaybsan maayo xataa inaad legal ay timid jeremy quihilag ayaa sheegay in dadka talasiin lacag la'aana laga siiyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin sida looga jawaabo ganaaxa gaari ama waddo sida loo xalliyo khilaaf ka dhashay guri aad kiraysatay sida loo diro cabasho iyo xataa dhibka qoyska dhexdiisa ka dhex dhaca markay noqoto shuruucda qoyska markii qoysku burburo waxaan ka caawinaa waalidiinta isku dayaya inay ka wada hadlaan sida laga yeelayo carruurta iyo haddii dadku doonayaan inay furitaan codsadaan iyo arrimo kale oo qoyska la xiriira laakiin jeremy ayaa sheegay in legal aid aysan ka caawin oo keliya dadka dalka ku cusub dhibka dhanka shuruucda ee waa inay ka baraarujisa ayuu yidhi in sharcigu gundhig u yahay dhan kastoo nolosha austreeliya ah adeegeennu wuxuu si weyn qayb uga qaataa sidii looga caawin lahaa qaxootiga dalka ku cusub inay bartaan shuruucda dalka si degitaankoodu dalka uu ugu fududaado ama u sahlanaado waa cashar ay nina yunis oo suudaan ka tiba ay hab adag u baratay gabadhan oo 21 ayaa iyadoo dhallinyaraha timid austreeliya wax yar kadibna booliska ayay isku dhaceen waxaan iska ahaa gabar yar oo iska fudfudud wax kale ma jirin waxyaalo badan ayaan khalad ka fahansanaa mana xakamayn karin dareenkayga hase yeeshee markii dacwooyin lagu soo oogay nina waxay doonatay talooyin qareemo oo xirfadle
Obviously, once you have an encounter with police.
Ma ogeyn anigu ama lama socon laakiin markaad booliska isku dhacdaan oo dambiyo lagu soo oogo iyaga ku sheegaya inaad isticmaalay karto legal aid ugu dambeyntiina Nina waxay iska difaacday dacwooyinkii booliska iyadoo isticmaalaysay qareen ka socda legal aid intii dacwadu maxkamadda ka socotay Dennis Nelthorpe waa madaxa West Justice oo ah xarun qareemo oo ku taala xaafadaha galbeedka Melbourne wuxuu sheegay in qareenka ka socda legal aid inuu kugu matalo maxkamad haysan markasta lacag la'aan ahayn ee lagu xiro hadba dakhliga ku soo gala iyo wixii kale aad haysato
If you're charged with a serious crime and you don't have any resources for a lawyer, you're likely to qualify. The matter has to be sufficient.
Haddii lagu soo oogo dambi weyn oo aadan awoodin qareen waxay u badan tahay inaad xaq u yeelato legal aid laakiin waa in dacwada lagu soo oogay ay aad u weyn tahay oo aad xabsi ku mutaysan karto haddii xukunka lagu gurido laakiin saas oo ay tahay waxaa la oran karaa in inta badan dadka qaata cayirta ama lacagaha centerlinkiga ay xaq u yeelanayaan ama u leeyihiin legal aid legal aid waxaa la abuuray 1920-meeyadii waxaana la ballaariyay 1970-meeyadii xilligaas oo dowladdii Whitlam ay dalka ka talinaysay kadibna dowladda ayaa aasaastay legal aid commission oo dhammaan gobollada dalka ah si ay dhammaan shacabka Australia ay cadaalad u heli karaan. Dennis Nelthorpe ayaa sheegay in nidaamkeenan legal aid uu yahay kan adduunka ugu fiican.
If you committed a really serious crime in Australia and you were appearing in the Supreme Court, you would have an expert lawyer represent you.
Haddii dambi culus aad ku gasho Australia oo lagu geeyo maxkamadda sare, waxaa ku matalaya qareen khibrad leh. Wadamada sida Mareykanka oo kale waxaa dhici karta inuu ku matalo qof aan khibrad badan lahayn. Legal aid-ka Australia waxay ila tahay inuu yahay kan adduunka ugu fiican. Clyde Muko oo ah wiilka ka soo jeeda Congo ayaa ku raacay isagoo sheegay in legal aid ay noloshiisa wax weyn ka bedeshay.
They really helped me in all single steps with the migration system.
Runtii waxay iga caawiyeen dhammaan tallaabooyinkii nidaamka socdaalka aad bayna muhiim iigu ahayd arrintaasi sharci ayaana ugu dambeyntii la siiyay aad baana ugu faraxsanahay aadna waan ugu mahadcelinayaa Nina Yunus ayaa aad ugu faraxday inaan iyada lagu helin wixii maxkamadda lagu soo saaray ama dacwooyinkii lagu soo oogay laakiin waxay sheegtay in kaysku ahaa dhib adag oo ay soo martay
It was a new experience and most people do get nervous and I did get nervous
Waxay ahayd khibrad igu cusub dadka intooda badan madaxa ayaa ku xanuuna ama ku weynaada anigana sidoo kale ayaa igu dhacday laakiin waan ogaa inaana dambi gelin waxaana qalbiga aad igu dajiyay inuu jiray nidaamkan legal aid gabadhan ayaa arintaas hadda waxay ku dhalisay inay hadda doonayso inay ka mid noqoto ciidanka booliska oo ay markaasi caawiso dhalinyarada kale wixii macluumaada ee ku saabsan Legal Aid Commission-ka gobolkaaga waxaad booqataa www.australia.gov.au/content/kale Legal Aid
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS radio app booqo sbs.com.au/somali